Baby, nawe saba kuzina nawe.
Why not for me? Why not for me? Why not for me? Why not for me? Girl, my baby, saba kuzina nawe. Kola chanku sabye, saga lang kuchiawe. Ati nikuwa wa rapper tubalawe. Afiku miego, fresh boy.
Mimi na wewe tusine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kururi.
Baby, kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby, mimi na wewe tozine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kururi.
Baby, kutama
kwa sabye kutareko out. So you made it then got shot. Baby, right you wait, younger, totally smart. Mazina gali moti, can you get sitati? Kamu kiringi, kamu gafulati. Me like it when you shake it, daddy. Hipu season, nene, tazi, use sikati. Chimanyo, lisa, kopureti. Mwabana, baba, gagamulia, chakureti. Tonight, you are my date. Jagala, tuzine, but today, I can't. Ita, waita, bakongere, maweti. Katino, zilina, boti, boti. Baby togan, kutama boti. Baby togan, kutama. Mimi na wewe tusine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kururi.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mimi na wewe tozine babidi.
Kutama
tubide mubye tozina kururi.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout.
Yeah, DJ rewind this tune. Ono tazina yesimbienga katuni.
Asobede
manyagambu ya zaituni. Tamanyi mbali nesita tycoon.
Big boss.
Baby, waponye zabi babuni.
Babuni.
Sikini ya wawe naga baluni.
Baluni.
Eza vili zote wataga saluni. Je, baby nawe zinatombowa. Zene simu na jijia kote batusumbowa.
Katina chuka, baby toga na chuka. Na yendaba wa miuka, supo limu kusoka. Ulipo zina wotio. Nyemoka, nyemoka, zina atoti. Nyonoka, nyonoka,
yeah. Atoti.
Mimi na wewe tusine babidi,
yeah. Kutama
tubide mubye tozina kururi.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Baby mimi na wewe tozine babidi,
kutama
tubide mubye tozina kururi.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout.
Why not for me?
Why not, why not for me?
Do it for me,
do it, do it for me.
Yeah, chikone ngata gendele day. Bafaro bale kenga basa midi day,
yeah.
Chimuzi kengo mui njambuli day. Na ye baby ya chitufu wanyiri day. But in the way you dance olabi kota midi. Atini pula ya chigoma chinyu midi. Nolula lokulanga bojo owoli day.
Kuwe,
chikuwe bojo.
Faya, chikuwe,
faya,
chikuwe bojo.
Chikuwe,
kuwa
bojo.
Chikuwe,
fresh.
Baby togana, kutama. Tuzine babidi,
kutama
tubide mubye tozina kururi.
Baby kutama
kwa sabye kutareko out. Choka tutu so imiri denga scout. Akama Ivan
fresh boy.
Yeah, you know the tune wicked and sick and mad. You see me? Girl, come on, tell you so.